ne furuleni
an buri duubi chapan tati ko kurti mi wonna wulirado e bibbe rewbe joyo wakkatiji mi bama sugulla jaati somiri min dem wiama biddo debbo non de yimbe ngari jowtude kam fu be biata kam na bibbe rewbe tanke bammi e dun sulli kam sanne dun lati sababu fe bengu welta kam kasi
bangi yere ta sinfe
kado ya hala debmo do goto mo dum barte duubi chapan de joyi odo debbo yu ko yata deedi joyi o hebi dum fu yodo rewbe o heba e goril fe gotel wakkatiji o yimbe lo wondube makko be ati jalatamo yoga worbe le be kay kollitidi wala ko dartirta hebudo biddo gorko so wana fa keba ndono woma bawdo hunchantema hore chagal mada
dinche kadam
biddo gorko burani mi sabu kanyu heddoto le galle miden jidi biddo debbo dum hono mi banyirta be miden kurtina sukabe janambe biddo gorko buri sabu sa wala kanyu an wawi heddade lundema dum watta so miden kay bi birgal mabbe ko buri hewde fu biddo gorko buri yinde
yoga andam be kabaru fina tawa kay kollitidi ko wodi so jamanar hursini biddo gorko be biyan kanyu wawi lomtu debbe so be kebi biddo debbo dum be ngana weltotobe sanne be do andam be kabaru fina tawa bi ko lati sabab mudu sabi debbo no lati fu nokku goddo hurtoyto sidiki kuyate andando kabar fina tawa
ko buri yidede keba didon be fu biddo gorko e biddo debbo ka hewbe biddo gorko buri yinde kanyu heddoto le galle biddo debbo ne hurtoto yaha nokku goddo
andambe kabar dogotoro yakkay kulitido gorko tan latto sababu so biddo debbo na biddo gorko hebe kedde mo kanko docteur Kalidou Mangara ko mo sifi do heno gollo hopital l'exambour
so debbo bami redu so biddo debbo na biddo gorko futo gorko o hani iwrude sabu debbo x tan jogi so gorko hokki x dum watta so lato biddo debbo ka so gorko hokki y so hawri e x debbo lato to biddo gorko
nyande landam kanyo ko duppa na lende dum way latal sababu so jomu herbe biddo gorko na wattu juno Kalidou Mangara yu wala fu imali goddi kasen mata li hen ko nayri bangal dogotore en kay
den enara yimbe e be mbiya won nyamdu ji ngodu di sa nyami a heban biddo gorko yogaabe du an mbiya na sa de yara kosom sanne a heban biddo debbo jande fu hollitay dum gongana pene
hebudo biddo debbo na hebudo biddo gorko keba barkindo o tan woni ko nafata non tay kititobe kollitiri wiide.